Incwadi yesibili umphostoli uPawulu kuTimoteyu, isahluko 1. UPawulu umphostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu ngesithembiso sokuphila kuKristu Jesu. KuTimoteyu umntwana othandekayo, makube kuwomusa nobubele nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba na uKristu Jesu Nkosi yethu. Ngiyambonga uNkulunkulu engimkhonzwayo kusukela kokhokho, ngonembeza omhlophe, njengalokho ngikukhumbula ngokungapheza emkhulekweni yami, ubusuku nemini. Ngilangazela ukukubona, ngikhumbule izinyembe zakho kuze ngigcwalise ngentokozo. Ngikhunjuzwe ukukholwa ongenakuzenzisa okukuwe, okwahlala kuqala kunyoko okhulu uLoyisi nakunyoko u-Evnike, yebo, ngiyethemba nakuwena. Ngaso sizathu, ngiyakukhumbuza ukuba uvuse isipho somusa sikaNkulunkulu esikhona kuwe ngokubeka izandla zami. Ngoba uNkulunkulu asiphanga umoya wobugwala kepha wamandla nothando nowokuzikhuza. Ngalokho ungabi namahloni ngobufakazi enkosi yethu nangami isiboshwa sayo, kodwa hlanganyela ukuhluphekela evangeli ngamandla kaNkulunkulu. Wasisindisa, wasibiza ngobizo olungcwele kungokwemisebenzi yethu kepha ngokwelakhe icebo nomusa esawuphiwa uKristu Jesu zingakabikho izikhathi. Kepha usubonakalisiwe manje ngokubonakala komsindisi wethu uKristu Jesu, owachitha ukufa waletha ukukhanyelela ukuphila nokungabhubhi ngevangeli, engamisela lona ukuba ngibe ngummemezeli nomphostoli nomfundisi. Ngaso sizathu ngiyahlupheka nangalokhu, kepha angingamahloni ngokuba ngiyamazi engikholwa nguye. Ngiyethemba ukuthi unamandla okulonda lokho engikubekile kuye kuze kube yilolo suku. Isibonelo samazi aphilayo masibe yilawa owawezwa kimi ngokukholwa nangothando lukuKristu Jesu. Okuhle okubekwe kuwe ukulonde ngomoya ongcwele ohlala kithi. Uyazi lokhu ukuthi bonke abase-Asiya bangifulathele abaphakathi kwabo ngoFigelu noHemogene. Inkosi mayinike indlu ka-Onesiforu umusa ngokuba wangihlumelela kaningi, wayengenamahloni ngeketanga lami. Kepha esefikile eRoma, wangifunisisa wangifumana. Inkosi mayimnike ukuba athole ububele enkosini ngalolu suku, konke akhonza ngakho e-Efesu uyakwazi wena kakhulu. Incwadi yesibili kaTimoteyu isahluko 2. Ngakho wena mntanami, iba namandla emseni okuKristu Jesu. Lokho okuzwileyo kimphambi kofakazi abaningi, lokho ke kube kubantu abathembekileyo abaza kuba namandla okufundisa nabanye. Hlangela nami ukuhlupheka njengebutho elihle likaKristu. Akakho sempilo libala imidinga lokhu kuphila aze akholeke kulowo abuthwe nguye. Futhi nxa umuntu encintisana, kaqhelise angancintisananga ngokomthetho. Umlimi osebenza kufanele ukuba kwamukele yena isithelo kuqala. Qonda engikusho ngokuba inkosi yakukunika ukuqonda ngezinto zonke. Khumbula uJesu Kristu ovukile wabafileyo, wenzalo kaDavide ngokwevangeli lami. Engihlupha ngalo kuze kube sekuboshwe njengeselelesi, kepha izwi kaNkulunkulu aliboshiwe. Ngalokho ngiyakhuthazela kukho konke ngenxa yabakhethiweyo, kuze nabo bazuze insindiso kuKristu Jesu kanye nenkazimulo yaphakade. Ikholekile lelizwi lokuthi ngoba uma safa naye siyakuphila naye futhi, uma sikhuthazela siyakubusa naye futhi, uma simphika naye uyakusiphika. Uma singathembeki yena uhlala ethembekile ngokuba akanakuziphika. Bakhumbuze ngalokho ufakaze phambi kaNkulunkulu ukuba bangali ngamazi ongasizi lutho okuyincithakalo kwabezwayo. Kuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu, isisebenzi esingenamahloni esiqondisa kahle izwi leqiniso. Kepha ukukhuluma kwezo okuyizo kugweme ngokuba bayakuqhubekela phambili kungamesabini uNkulunkulu. Nezwi labo liyakubhimba njengesilonda esiphucukayo abaphakathi kwabo ngoHimenevu noFiletu. Abadukileyo mayelana neqiniso bethi ukuvuka kwabafileyo sekudlulile, bechitha ukukholwa kwabanye. Nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu simi sinalo uphawu lokuthi inkosi iyabaza abangabayo, nokuthi ilona lo phatha igama lika Kristu makadede kukho ukungalungi. Kepha endlini enkulu akukho izitsha zegolide nezesiliva, kuphela kodwa nezemithi nezebumba ezinye ezihloniphekayo ezinye ezingahloniphekiyo. Ngalokho uma umuntu ezihlanza kulezo zinto uyakuba isitsha esihloniphekayo, esingcwelisiwe, esinosizo kumninindlu, esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle. Kepha balekela izinkanuko zobusha, ujonge ukulunga nokukholwa nothando nokuthula kanye nabakhuleka enkosini ngenhliziyo ehlambulukileyo. Kepha ukuphikisana kobuwula nokungazi ukunqabe wazi ukuthi kuzala ukulwa. Inceku kaKristu ayifanele ukulwa kodwa mayibe mnene kubo bonke, inesi lokufundisa ibekezela. Ibalanga ngomoya omnene abamelana naye kumbe uNkulunkulu angabanika ukuphenduka baze balazisise iqiniso. Basanguluke baphume ogibeni lukaSathane ababanjwe nguye ukuba benze intando yakhe. Incwadi yesibili kaTimoteyu sahluko 3. Kepha azilokhu uthi ezintuni zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo, nabathanda imali, nabazigabisayo, nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, nabangenaluthando, nabahlebi, nabangazithibi, nabangenabunene, nabangathandi okuhle, nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika labo ke wobagwema. Ngokuba kulabo kuvela abanyonyobela ezindlini bethumba besifazane abasindwa izono beqhutshwa izinkanuko ezinhlobonhlobo. Befunda njalo kepha bengeke bakwazi ukufika kulazini iqiniso. NjengoJene noJambri bayamelana noMose, kanjalo laba bayamelana neqiniso abantu abonakele ingqondo abehluleka enkolweni. Kepha abasayukuqhubekela phambili ngokuba ubula babo buyakuba sobala kubo bonke njengokuba kwabanjalo nobabo. Kepha wena walandela isifundiso sami nokuziphatha nomgomo nenkolo nokubheka kade nothando nokubekezela. Nokuzingelwa nezinhlupheko ezangehlela eTiyokiyu nase-Ikoniyu nase-Listra ukuzingelwa okunje ngakhuthazela kukho, kepha iNkosi yangikhulula kukho konke. Yebo, bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingelwa. Kepha abantu ababi nabakhohlisi baziqhubekela phambili ebubini bedukisa bedukiswa. Kepha wona yima kulokho okufundile nowaqiniseka kukho, wazi ukuthi ukufunde kobani nokuthi kusukela umntwaneni wazi imibhalo engcwele namandla okuhlakaniphisa kube insindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa nokusola nokuqondisa nokuyale kulungeni, ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele aphelelisele yonke imisebenzi emihle. Incwadi yesibili kaTimoteyu sahluko 4. Ngiyaqinisa phambi kwaNkulunkulu noKristu Jesu oyakuhlukahlulela abaphila nabafileyo nangokubonakala kwakhe nombuso wakhe, ngithi shumayelani izwi kuqinise noma kuyisikhathi noma kungesiso sola ukhuze uyale ngakho konke okubekezela nokufundisa, ngokuba kuyakuba khona isikhathi abangayikuvuma ngaso isifundiso esiphilayo, kepha ngokwezinkanuko zabo bakuzibuthela abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo. Bafulathela isihle izindlebe zabo eqinisweni baphambukele ezinganekwaneni. Kepha wena qonda ezintweni zonke, ubekezele ekuhluphekeni, wenze umsebenzi womvangeli, ufeze ukukhonza kwakho. Ngoba mina sengiyanikelwa nesikhathi somuka kwami sesifikile. Ngikulelo kulo okuhle, ngicedile ibanga lami, ngicinile ukukholwa. Sengibekele umqhele wokulunga eyakungipha wona ngalolo suku iNkosi umahlulelo olungileyo kungeyimingedwa kepha bonke abathandile ukubonakala kwayo. Shesha uze kimi masinyane, ngokuba uDema wangishiya ethanda lelizwe lamanje waya eThessalonika, uKreske waya eGalatiya, uThithu eDalmatiya. NguLuka yedwa onami, thatha uMaku uze naye ngokuba unosizo kimi ekukhonzeni. UThikhiku sengamthuma e-Efeso, ijazi engalishiya eTrowa, kuKapu woliphatha nxa uza nezincwadi ikakhulu ezesikhumba. UAlexandru umkhandi wethusi wenza ukuba okuningi kimi, inkosi yakumbuyisela ngokwemisebenzi yakhe. UMcwaye nangokuba wamelana kakhulu namazwi ethu. Ekuziphenduleleni kwami kokuqala kwakungekho muntu ongimelayo, kepha bonke bangishiya makungabalelwa kubo lokho. Kodwa inkosi yangimela yangipha amandla ukuba intshumayelo ipheleliswe ngami nabezizwe bonke bezwe. Ngase ngikhululwa emlonyeni wengonyama. Inkosi yawungikhulula kuyo yonke imisebenzi emibi ngisindise ngize ngifike embusweni wayo osezulwini. Makube kuye inkazimulo kube phakade naphakade. Amen. Konza koPrisca no-Aquila nendlu ka-Onesiforu. U-Erastu wasala eKorinte, kepha uTrofimu ngamshiya eMiletu egula. Shesha ufike kungakangeni ubusika, bakhonza kuwo evubulu noPhude noLinu noKlawudiya nabo bonke abazalwane. Inkosi mayibe nomoya wakho, umusa mawube nani.